abamu bazadde n'abayizi mu kibuga Masaka bali mu ssanyu eritagambika oluvannyuma lwa MTN Momo okusasulira abaana baabwe school fees w'omwaka mulamba kye babadde batasuubira naddala mu kaseera kano ak'ebbula ly'ensimbi nga beetegeka okuzza abaana ku masomero. Abasatu abawangudde school fees olw'okusasuliranga school fees w'abaana baabwe ku ssomero nga bakozesa MTN Momo. Kuliko omuzadde Frank Luchamuzi ng'onomugoba wa boda boda awangalira kyabakuza era ng'omwana we asomera Kisoso Parents. Kuliko Christopher Katamba n'omuyizi Isabella Awidi ng'ono asoma busawo ku St. Lawrence Villa Maria School of Nursing. Bano basenzedde mu katale k'omunyendo mu kibuga Masaka aba MTN Momo gye basimbye amakanda nga batongoza kampeyini yaabwe ya Win School Fees bwe baweeredde n'abayizi abalala ebitabo n'ebintu ebirala ebyeyambisibwa mu kusoma.
Katama Christopher, kulira bulungi nnyo okulaba nga mpangu de school fees ne Momo. Ennaku zino sinyangu kunoonya sente sikwangu, naye okusanga ng'owangu de school fees omwaka mulamba kiba kya muwendo nnyo.
Amannya nze Luchamuzi Franka, kuli essanyu lingi nnyo olw'okuwangula sente za MTN Momo kuba kati ennaku zino sente za kaweereza nnyo tezirabika wabu bungi kuba kati ayinasoma omwaka mulamba nga sasudde MTN mwebale nnyo mwebalire ddala.
Thank you very much, because on Wednesday the principal told me, look for my man and bring my man. I told her, no, I don't have man and I was off to wait until I get the money. But when I left our office, at 3, they called me that you have won the money from Momo. I said, how does it happen?
MTN esoose kola bulungi bwansi mu katale k'omunyendo nga kw'otadde n'okujjanjaba abantu ng'eyita mu lusiisira lw'ebyobulamu lwe baategese. Era Frederick Mugambe akulira ebyokusoma mu kampuni ya MTN Momo anyonyodde engeri abazadde bano gye bawangulamu ssente.
Tuzze wano ku katale ak'e Masaka nyendo okulonsinga kampeyini yaffe eyaffe school fees. Muwumpimpi kitegeeza nti bw'okozesa MTN Mobile Money okusasula school fees oyingira omukisa ogw'okusobola okuwangula school fees ow'omwaka mulamba. Kampeyini eno ebaddewo era neera stamp twagikozesa atamu ewedde twagikozesa bulungi nnyo era abantu baawangulira ddala. Tegenda kuba Masaka wano wokkawokka naye okwetoolola Uganda yonna yonna. Tuli abawanguzi bangi ati ngira tetukomaawo wokkawokka. Tetugamba nti ng'oggyeeko abazadde wamu n'abaana n'amasomero nago katugawadde omukisa okwewangulira emmotoka era emmotoka eyo gye mulabye ebadde awo essomero nalyo kasalibanga abazadde bakozesa MTN Mobile Money okusasula school fees.
Era wano w'asinzidde n'ategeeza nti olw'okuba ebyenjigiriza bye bisinga okugatta ettoffaali eddene ku nkulaakulana y'eggwanga baasalawo bakwasizeeko amasomero abayizi n'abazadde naddala abo abakozesa MTN Momo mu kusasula ebisale by'essomero. Wabula ategeezezza nti n'olunaku olwaleero MTN bwe bakomekkereza ebikujjuko byabwe wali kusazaamu masekkati g'ekibuga wakati mu kwesanyusaamu n'abawagizi baabwe ate n'okubeebaza.
Twasalawo nga MTN Mobile Money tetugamba nti ebyokusoma bye bikwatiridde eggwanga lino tetugamba katwongereko ekyo kyetusobola tuwe omukisa tetulondamu nti oba atensobola oba ki nedda kalulu bululu buli muntu asasudde kalulu era bw'osasula okayingira bw'obeera bwomunamukisa n'oba ng'osobola okuwangula. Twagala okwebaza bannaffe mwenna mwenna okutambulanga wamu ne MTN mu kiseera kino njagala n'okwongera okubategeeza nti tuzze mu Masaka nde gye tuyita Yellow Fest. Yellow Fest manyi nga ab'omu Masaka bano mubadde mutulaba okuva olunaku lwa jjo tulongoosezza ebifo okuwaayo eri bakasitomazi baffe ate era tukoze ensiisira ne kujjanjaba abantu. Tugenda kuba n'ekivulo ekinene ddala ekisaasinze mu Masaka wano eno ng'ekivulo kigenda kuba Masaka kwe kitaza abayimbi bonna tubasitudde okuva e Kampala tusanyukire wamu fenna fenna.